DJ.
Massa Wood.
Cali Craft Jones.
Kenyan boy.
It's going down. What is
the guy? Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavorinda, ukitembea unafanya niku take take. Kweli mola kakukumba, unateketea vile kolit lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani boni ita OG. Nataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya navo likidi likidi, kana komba naifanya kana digiri digiri. Chikidi chikidi, ana digiri digiri, mashode mengine sari ni tibi tibi tibi.
Ae toto kiboko, kiboko, uyu toto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sija muona kama ye, 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 yani kiboko. Sija muona kama ye, 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 yani kiboko. Sija muona kama ye, 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 yani kiboko. Sija muona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, itadunga suti na tai, ni mfate ni mnongoneze.
Bole bole,
mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure,
toto laki nine nine,
robari.
Uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbole
sobari.
Lakini pasika tai minakwala, figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfaji, figa kamjaka yani bala. Yuma, rigi rigi, kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, makalfaji,
toto high class, mele singa singa kimanga.
Kipare,
yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, mele singa singa kimanga.
Kipare,
yani working class, bila kusita nango wananga.
Yusare,
toto
Bongela nundu, akitembea, mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga,
na mabaro baro.
Ukijiliza eti unataka pona, mpaka uonge majero jero.
Toto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko,
kiboko,
uyu toto kiboko, kiboko,
yani kiboko. Sija muona kama ye, 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 yani kiboko.
Itadunga suti na tai, ni mfate ni mnamoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wende.
Nataka ni wajuse kwenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako ni uturize, yao tusiyachali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao pambane na hali zao. Oh, hey, hey.
Baby, you're my rockstar.
sit down. Nina jeshi za dominion. Hini gift ya kon opinion. Hini skill ya kon dominion. Kani kumanga niko fit mam kuli. Kani kumada mindo pista mjui. Energy. Energy na keep kambuvi. Na keep, na keep, na keep, na keep kambuvi. Buzz na sentence adi wato ini tajuvi. Punchlines, don'ti. Kani kutema uli mikithongi. Man with the best niko ligi ya Sony eh. Kani ambition ufiki himori. Check it, check it, check it ready. Nimeleta gudebe. Lazima ninge kill himi gente. Mistari zime bending ziko kidete. Check it, check it ready. Nimeleta gudebe. Lazima ninge kill himi gente. Mistari zime bending ziko kidete. Sidi kondem, I'm still hip hop for them. So men, niko dem, sidi for them. Siki kosete, busy connect. Flow tight, kani kongi kuwa strictly kosete. Himi ni bidi nunge. Let me show you kimo men. Kui kui, let me
Kia makelele next door. Kumbe kuna party mimi sijui oh. Nasty amka wacha kulala bro. Situvae faster now. Here we go. Huko ndani naona kuna watoto. Wamevua nguo eti kuna joto. Rumba sakata kamata madada tabu kama kashata. Sababu leo ni fiesta forever. Mambo vipi utaweza basi tutacheza together paka asubuhi hakuna kwenda. Okay, Mr. DJ Zimata. Sasa kila mtu ameshikwa na furaha. Get up everybody. Stand up kila mtu. Kila mtu.
If you came to party katika sakata rumba all night long. Katika kaka dada. If you came to party katika sakata rumba all night long.
Ewe sister yule brother na uncle. Sasa ni wakati sote twende dance floor. Tuicheze sufa kazi mwake jasho. Usibaki nyuma shika manzi yako. Let's go, it's a safari time. Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme. Tunawapa rhyme. Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme. On y va.
Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi.
If you came to party katika sakata rumba all night long.
Club international.
Kevin Oranjo, Big N, Waka. Katika sakata rumba all night long.
Kamunge.
Katika kakadada.
Kakacha beba
pisi salu. If you came to party katika sakata rumba all night long.
Sanite.
Katika kakadada.
Mr. Tito.
If you came to party katika
international.
Sakata rumba all night long. Katika kakadada.
Nasty Thomas niko kando nimeshika champagne. Mustafa na mabling bling change chungu nzema. Niko inje kapa kinile jatu mabima. Je unashida, unashida. Niki check ilo lekta nune na mbia katisa. Sisi buti nilibai the rock in Kuritisa. Perfume zinatua.
Bele sina waka.
Ikane, watoto vifane.
Tanzekera, watoto vifane.
Ikane, watoto vifane.
Tanzekera,
watoto vifane.
Bitsi, bitsi, yemfane. Yeah, bitsi, bitsi, yemfane. Yeah, 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 bitsy, bitsy, I'm funny. Yeah, bitsy, bitsy, I'm funny. Hey, mama, be funny. Bitsy, bitsy. Hey, mama, be funny. Bitsy, bitsy. What a to be funny. Bitsy, bitsy. Mama, be funny. Bitsy, bitsy. Hare, hare, hare.
Let's
go.
vifane. Mezatekera watoto vifane. Ikane watoto vifane. Mezatekera watoto vifane. Ikane watoto vifane. Mezatekera watoto vifane.
Asiarire kamenyere kanabao kagile kuyalena kuyalena vieje vite que llego saukamata vete kanako
moraga estes girls are the middle of the night
estes girls
are the middle of the night
you run the wrong, you run the place, and you are better than the best. Wind up yourself from your off, no stress. Anyway, where we dey, but the vibes are fide. Pull a move, I put the gira to the end of the day.
We step on the top, and we just full of vibes. Anywhere we dey, good vibes dey. Every day we are shine, we not care about the problem. Anyway, you look, find a better day. Love, I'm in love.
How are you, mind?
Love, I'm in love.
How are you, what?
Love, I'm in love.
How are you, twa?
Love, I'm in love.
Ocean Cabo. Do you want one timer? Only now I fresh and cobo. Do you want one timer? Only now I
see two millions. No for them then up for Benz. Fear drinks or a dinner. No for them twist up for dinner.
What?
But no boy can walk by my one way. Me say oh no no no. And nobody can make me sell my soul. Come and know, I'm a new. And the city can't take them if it's killer. Don't follow them when I saw them, you know, fitting up. Never chase liquor, then I chase like a pistol. No boy can wrap me up like no Rizla. Streets no easy, but me prefer work hard till me make it. Not cross certain line, just to get it. So pick up every you down here, and you fish it. As a militant soldier when you step it. See through me lens. No for them, then up the lens. Fear drinks are a dinner. No for them, piss up the dinner. But no boy can walk by my one way. Me say, oh no, no. And nobody can make me sell my soul. Come and know, I'm a new. Some way I post with things wanna feed them. Me no know a wish back them get them with them. Real youths, now watch nobody back it. But some way I hype a road and we no see them. Chat a bag of things about money, about those, about car. Never see them do no work at all. Me prefer straight and I live in a zinc up place. Then I shake you a press button gate. Now see through me lens. No for them burn up the lens. Fear drinks are a dinner. No for them push up the dimmer. No boy can walk by my one way. Me say oh no no. And nobody can make them girls work.
Young man here, young man here. Young man here, day down. Wagi chocha bibi, shake it here. Shake it here, shake it here, day man. Wagi bigger than we. Wagi chocha baby, shake it here. Shake it here, shake it here, day man.
Quality boss, and I boy got the game lock. Bagalini da wambia maisha London. Killing with a boss, said you know that. I do body licha channel and the program. A girlfriend, I'm loving your vibe. A baga me waka motokolo nana. Basi jo close kidogo. Itupe lugo nito injeve kidogo. Nipe joto yota baby na kutaka wezi taki nobody yes. Uyo fala jo mulize we nani. Na kupa tam tam tumalize na makari yes. Sisari yes. And I boy
Nigirege you kama pilot. Achini tijugi tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwe mama. Nyanganie, nyanganie, nyanganie tena. Wakichocha bibi nishikilie. Nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu nyanganie. Nyanganie, nyanganie tena. Wakichocha bibi nishikilie. Nishikilie, nishikilie bema.
Say my boo, strike a road you. Wako miki dege kwa pitching talent you. Say you, the thing me I go do. Bust up me brain, your rug and a coil full. Done a bad man wanna live with you. Them say you bad girl, but me satisfy you. Look so fine, mama tempted to touch. I love your boogie dance, baby, wine to the top.
Miki dege you come a pilot. Achini, tishugi tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ye kwa kumi mwe mama. Nyanganye, nyanganye. Wagi chocha baby, shikilie bema. Wagi biga jungu ningangani tena. Wagi chocha baby, shikilie
Ache wakule kwa macho ni wapetish wafute na jasho tuwe match karedi na purple baby mama washa fire hapo kwa dance floor ufurai ni furai ni kona suti ni petai weni aromi masai tukunye kahawa gigurai ipige munju ni kwe high ni kama crows in the sky ni kona jeans dunga night ni kona jeans dunga down wana dice peace ni kolokol wakikuya na watoa moko moko ya wana play the game hisi loto dawa ya wakua ekambali na watoto
ligirege you kama pilot chini tijuri tena wakipige mbea kama
I'm not sure if you're a good person.